Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Mu minsi ishize hari umukunzi w'Ijwi rya Amerika witwa Nkunda Shimwe Nehemi wadusabye kuzatumira umuntu usobanukiwe na Brexit. Iri jambo Brexit rivuga icyemezo cy'Ubwongereza cyanyuze mu itora rya kamarampaka cyo kuva mu muryango w'ibihugu byo mu Burayi. Hashize hafi imyaka itatu Ubwongereza butoye muri kamarampaka ko bwasezerera uwo muryango. Uyu munsi hasigaye gusa iminsi 10 ngo itariki ya 29 y'ukwa gatatu yatanzwe igere. Muri ayo matora abifuza kuva muri uwo muryango batsinze ku majwi 53.4%. Nyamara kugeza ubu abanyapolitike ntibarashobora kwemeranya ku masezerano n'uburyo bwo kuva muri uwo muryango. Ese inzitizi z'ingutu zaturutse he? Ubu se ibintu bihagaze bite muri iki gihe? Nibyo uwo mukunzi w'Ijwi rya Amerika yifuje kumenya. Namwe turabatumiye tubisangire uyu munsi. Umutumirwa wacu ni umunyarwanda w'umunyamategeko ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, akaba yitwa Frank Mwine. Bwana Mwine, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Edward Rema, ndabashimiye kandi nifuriza abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika amahoro n'amahirwe.
Urakoze cyane nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, kuko twabisabwe n'umukunzi w'Ijwi rya Amerika, reka tubumvishe icyo gihe aduhamagara ibyo yadusabye, hanyuma twinjira mu kiganiro nyirizina.
Nashakaga kubasaba kugira ngo muzadushakira umusesenguzi azatubwire hejuru ya kiriya kibazo, ubundi nshyire na nkenera ngo mutubwire amakuru, ariko kandi tumenye n'imvo n'ivano yayo. Ikibazo cya Brexit ari mu Bwongereza, ubundi nshyire mfite ibibazo byinshi nibaza ukuntu Ubwongereza bushaka kuva muri Union Europeyene, ni izihe nyungu bifitemo, kubera iki buha bushaka kwiyonkora, kandi wenda iyo buguma muri Union Europeyene ariho ekonomi y'Ubwongereza yazamukaga, kuko uriya ni umuryango ukomeje, niko nibaza. Kibaza ukuntu igihugu cyaciyonkora ku bindi, kandi urebye ubu nyine ibihugu ukuntu abantu baba bagenda bagira isi nk'ikiganza, kugenda bakereye amarijo bagafata rejo ibihugu byinshi bikihuriza hamwe kugira ngo bizamure ubukungu n'iterambere, ariko Ubwongereza nkabona ko buhaba ushaka kwiyongora. Impamvu nini ni iki bwo buhaba ushaka kwikura muri Union Europeyene? Icyo ni ikibazo nashaka ko mwazadushakira umutumire akakidusobanura
akabasesangurira.
Burava muri Union Europeyene ngo bwerekeze ko Union Europeyene nziko ari umuryango ukomeye, ubundi kandi agatubwira biramutse binaniranye ko ndimukumva abashinga amateka buri munsi baja mu mpari bagasa naho batemezanya n'imigambi Tereza May yahashira imbere biramutse binaniranye byakenda gute abashinga amateka nibazanga burundu bizagenda gute yego icyo nico kibazo nari nshaka kubagezaho na ubone ndabashimye
urakoze cyane nkunda shimwe Nehemia yaduhamagaye ari mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu yepfo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Nehemia rero icyo kibazo wibazaga twakuboneye umutumirwa ugiye kugerageza kudufasha kugira ngo agisobanure bwana mwine mbere na mbere Brexit ni iki
urakoze cyane Eddie Brexit harimo magambo abiri imwe ni bre yagumye kuvuga Britain cyangwa ubwongereza irya kabiri ni exit exit isobanura kuva mu kintu nuko gusohoka nuko ko ifata amagambo yashyize abiri avuga uburyo ubwongereza bushaka kuva mu muryango w'unze ubumwe bw'Uburayi
hanyuma yongeye anabaza imvo n'imvano ya Brexit cyangwa se ukuva kubwongereza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ni iyihe
imvo n'ivano nuko habagaho abantu babonaga ko ubwongereza kuba mu Burayi nta nyungu zifitemo n'abamwe bakabona ko ubwongereza bwaba bufite inyungu nyinshi buri mu muryango w'ubunzi umwe bw'Uburayi leta zabayeho iza Labour Party na ntizashoboye gushyiraho iyo kamaramaka ariko David Cameron wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu manda ya kabiri yasezeranyije abongereza ko natsinda amatora azareka ibyo bintu byose bibaza bizashirira muri kamaramaka amaze gutorwa rero mu 2015 yahise yemera ko azategura iyo kamaramaka ndetse aranayitegura ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 2016 abongereza bafata bakora kamaramaka yabo bajya matora ariko ibyaje gutangaza abantu nuko bamwe bavuga ko 51 ku ijana n'ubuce bundi cyangwa 62 nibo batoye kuvamo urumva habayeho 48 bavuga ko umuryango umwe n'Uburayi nibo mwiza 58 cyangwa sorry 51 cyangwa 52
ni 51 n'9 hanyuma abatarifuzaga bari 48 n'igice kimwe
nibyo urumva rero de France cyangwa bitandukanye ntabwo ari hanini cyane ariko ikintu gikomeye cyane ni uko ibintu bashingiyeho bemeza abongereza ko bagomba gutora kuva mu muryango umwe w'Uburayi nuko ahanini byari ibinyoma ngira muri politiki sinzi ko iba haba ibinyoma bikaba ibinyoma cyangwa babyita politiki ntuhabaye ikibazo kuko babwira ko bava muri nibavamo muri uwo muryango bazakira nibava mu muryango hari amafaranga bashyiraga muri Union European bakazongera kuyatanga amavuriro azayongera kubona amafaranga abantu abimukira cyane cyane abimukira burya ibyo bintu byari cyane kubimukira bavuga ko abimukira ari benshi cyane baza mu Bwongereza iki gihe nibashyiraho Brexit bamaze kuva muri uwo muryango ntabwo bazongera kwemera ko bita free movement kuko hari icyo kuvuga ngo abanyaburayi bose bagomba kujya mu bihugu bakanaturaho bashate bakoresheje uburenganzira bwo kugendera no gutura mu muryango w'umwe w'Uburayi icyo kintu rero bamwe babonaga ko gituma bimukira baza ari benshi cyane cyane mu bihugu bikennye nka Bulgaria, Romania n'ibindi bihugu bikennye nka Poland ibintu byatumye abamwe bumva ko nibahagarika bakava muri uwo muryango bizatuma abo bantu bose bimukira bagabanuka ariko ngira nk'uko umukozi wacu wa w'ijuri ya Amerika yakubajije batanze baribeshye ni nayo mpamvu hakiri ikibazo cy'uko bavamo kuko baratora bikananirana na n'ubu pareroma yabo cyangwa inteko ishinga amategeko ntabwo iremeza umwanzuro wo kuvamo nubwo bamaze gusaba ko bazavamo ku itariki 29 z'ukwa gatatu ku isaha 5 za nijoro na n'ubu kereka niba makongezayo
ariko ntago barajya muri Union Européenne kugira ngo bayisabe kuko bo ejo bundi batoye kuko ashobora kongera kugira ngo gatandatu ariko ntabwo kuko bagomba no gusubira muri Union Européenne ayo byemeze ntabwo baragiye ngo babyemeze tubategereje.
Bivuze ko hakiri akajagari kubijyanye n'ejo hazaza h'Ubwongereza dore ko umwanzuro nyawo utarafatwa. Noneho abantu bakibaza ese kubijyanye n'Abongereza ubwabo ni ibiki bashobora gutakaza mu kuva muri Brexit, inyungu ziri hehe?
Nyinshi cyane Edi, iyo urebye mu by'ukuri inganda nyinshi zari zishingiye ku free movement cyangwa ubwisanzure bwa business bw'ubucuruzi, ibyo urujya n'uruza rw'ubucuruzi, uruza rw'abantu services, ibyo byose bavuga ku imari. Wibuka ko Bwongereza London yari icyo bita financial hub of the European Union. Bavuga ko financial hub izimuka ikajya muri mu Buholandi.
Ubwo ni ukuvuga
izindi society z'ibihugu bya nka nk'Ubuyapani za Honda, Nissan, hari company yabo ya Nissan hambita Sunderland ugiye mu majyaruguru y'Ubwongereza irimo gufunga imiryango. Ibyo byose kubera ko habaga uburyo ubwisanzure bwo kugendesha business, ibyo byose bisa nk'aho amategeko y'Ubwongereza buzabuvuyemo, hazaba imisoro iziyongera na za visa. Bamwe baravuga bati nyasaba nimamara mu gutyo batabonye icyo bakwita amasezerano yemeza ko bashobora kuzajya batembera nta kibazo nta nkomyi. Bavuga ko Ubwongereza bazajya busaba visa na bari basabe visa, urumva ku kajagari y'umutekano security, kuko bari bafite bita security bahuriyeho immigration. Ubwo tuvuga ngo immigration ubwayo bahara mu Bufaransa hariya, iyo rero za kare zahara abantu bo bimukira babo bahagundiriye amategeko yarindaga abantu bavuga hariya bakaza mu Bwongereza, ibyo byose Ubwongereza buzaba bugenda bukora andi masezerano bitoroshye, kuko kugira ngo ukore amasezerano na Union Européenne bishobora gutwara imyaka itanu itandatu mutarayemeza,
kuko ni amasezerano agomba kwemeranywa n'ibihugu byose bigize uwo muryango. Hanyuma tugarutse kuri ayo masezerano barimo kugerageza kugeraho kugira ngo bafate icyemezo ntakuka cy'uko bava mu muryango w'ibihugu by'Uburayi, hari amagambo bakunze kugarukaho cyane yo mu Cyongereza. Hari abavuga ngo hari soft deal cyangwa se hard deal, no kuvuga ngo amasezerano yoroshye cyangwa se n'amasezerano adadi yakomeye. Ibyo bivuze iki?
Soft deal na hard deal. Soft ni ukuvuga ko baramutse bavuye amasezerano bakugiranye amasezerano na n'umuryango umwe wunze ubumwe bw'Uburayi, bazashobora bimwe kugenda babidohora, tuvuge nk'ubucuruzi kugera gusigara muri customs union, bakazajya urujya n'uruza rw'ubucuruza rukaba nta kibazo. Northern Ireland uruka ko Ubwongereza ikibazo cyita backstop, hari n'icyita backstop yuko amajyaruguru ya Ireland n'amajyepfo ya Ireland, uyu rero icyari igihugu kimwe ariko agace ko hejuru ako bita amajyaruguru kari ku gice cy'Ubwongereza. Abo bantu rero nabo ni haba icyo bita hard deal, ni ukuvuga ko aho ngaho nabo abanya Ireland b'amajyaruguru bazajya bajya amajyepfo basaba ubucuruzi bakireho bariyeri. Ibyo bintu rero ni ukuvuga ko haramutse habaye soft deal barabigabanya, bazemeranya babigabanye, habeho amajyaruguru bashobora kugenda nta nkomyi ubucuruzi, kuko n'abantu bamwe Ubwongereza busa nabwo busigare busigaranye ubumwe bw'ubucuruzi bashobora gucuruzanya. Ariko baramutse bavuye mu cyo bise hard deal, ni ukuvuga ko bamwe banavuga ko nta rwari na hard deal, ni crash deal, bazahita basohokamo nta masezerano, bivuga ko Ubwongereza buzajya imisoro izajyaho, bavuga ko n'izi modoka cheki gusuzuma ibyinjira n'ibisohoka, bavuga kugira
Mbere yuko mijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika ndabazi ni benshi bari ku murongo bategereje ubwongereza nk'uko warubikomojeho bugizwe n'ibihugu bitandukanye hari England ari bwo bwongereza hakaba Pays de Galles ariyo bita Wales akaba Scotland tuzi nka Ecosse na Northern Ireland cyangwa se Ireland y'amajyaruguru byose ntago ariko byatoye kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi tuziko Scotland cyangwa se Ecosse na Ireland y'amajyaruguru bo batoye ko baguma mu muryango w'ibihugu by'Uburayi icyo gihe ko byose ari bisanzwe ari biri mu gihugu kimwe kitwa Ubwongereza cyangwa se Britain icyo gihe bigenda gute
urakoze cyane ni nacyo kibazo gifite ya Ubwongereza ubu ngubu bafite urabona Ireland na abantu bakiya cyane Ecosse ya Scotland ifite abantu hafi miliyoni 5 ariko Ubwongereza ufite hafi miliyoni 60 ni ukuvuga ko majority y'abatoye bari Abongereza ayo bise England kuko ni nabo benshi ugereranyije Ubwongereza bwose iyo baza kuba bangana ntabwo Brexit yari kubaho ugereranyije n'ibice bibatandukanya abemera abashaka kuvamo n'abashaka kugumamo ariko rero ni naho ubungubu hari ikibazo Ecosse iranabwiye ko irashaka independence irashaka independence cyangwa ubwigenge amajyaruguru ariyo Ireland y'amajyaruguru ikibazo ifite ni ikihe hari akaduruvayo umutekano mukeya ubungubu baravuga ko Black Friday ishobora kugaruka abantu bakongera bakicana icyo ni ikindi kibazo ikibazo kinakomere ubungubu Ubwongereza ni ubwabo internal politics ya politike ubwabo interine imbere mu gihugu kuko ubwabo nubwo bashoboye no kuvamo bashobora kuzashwanyuka ibyo bihugu nka Scotland ya Ecosse uri kuko yagize gushaka ubwigenge bwayo birananirana ariko n'amatora nayo ntabwo batandukanye byari byinshi cyane matora bivuga ko bari gusaba indi independence no gushwanyuka k'Ubwongereza buri ku bintu bishoboka niba Ubwongereza buvuyemo nabi muri muryango w'ubumwe w'Uburayi
urakoze cyane Maitre Frank Mwine guma ku murongo reka noneho duhe ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira icyo bakubaza reka duhere kuri Pacifique wiriwe neza Pacifique uranyumva Pacifique nibaza ko tumubuza ariko dufite Frederic wiriwe
wiriwe
uri hehe
Ibugenda nigitega mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanje kiravuga giti. Ko Abongereza bwa mbere bari batoye ko bagomba kuva muri Union Européenne. Ariko ravye amasezerano Theresa May yakoranye na Union Européenne yo kuntu bo tandukana ubuye umenga parlement y'Abongereza bariko baravyanka yuko bidakunda. Ese birashoboka yuko ubwongereza bashobora kuguma muri Union Européenne atarinze gusubiramwo ayandi matora gushasha bakaraba ko abanyagihugu n'ubu baba gishaka ko ubwongereza buvayo canke bugumayo ko ibwo bashatse yuko buvayo mugabo ubuye abatse babaserukira bariko barahindura ibyiyumviro babona bariko barabankira amasezerano Theresa May yasezeranye na Union Européenne abaserukira abanyagihugu ntibayemeye ikibazo cya kabiri kikaba iki ari nka hamwe ko Ubwongereza bugizwe n'amareta menshi nk'ubu umuminisitiri wa mbere w'Ubwongereza yakoresha itegeko ryiwe akavuga ati jewe abashingamateka babyemera bavyanka nigeretwa gukura Ubwongereza muri Union Européenne nizihe ngaruka zishobora kuba ku mareta gize ubwabongereza
urakoze cyane Frederic kuri ibyo bibazo byawe bwana Mwine nizere ko ufite agakaramu reka dufate nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika ale wirwe ale uranyumva uri hehe
ale
Ale, reka tukongere tuguhamagare telefone yawe iravuga nabi cyane. Reka dufate Edouard wirwe. Edouard uranyuva? Edouard nawe turamubuze kuri telefone. Ariko Maitre Mwine ibibazo bya Frederic Yarakubaje ibibazo bibiri, icya mbere ngo ese ko inteko ishinga amategeko ya Amerika yanze ibyo May yari yasezeranije umuryango w'ibihugu by'Uburayi, icyo gihe ubu ngubu niki kiza gukurikira, wese ubwongereza bushobora kugumayo. Hanyuma cya kabiri aragira ati ese we afite uburenganzira bwo gufata icyemezo ku giti cye nka minisitiri w'intebe agategeka icyo yifuza ubwongereza bukora.
Urakoze Edi, na nubaje ikibazo. Icya mbere nuko hakiri ikibazo iba ubwongereza bushobora kuvaho ku itariki 29 z'ukwezi uku nguku kwa gatatu. Ikibazo nuko bisa nk'ibyananiranye ku buryo May n'ubundi parleroma ye cyangwa inteko ishinga amategeko yemeje yuko bashobora kugenda bagasaba kubongeza igihe cyo kuvamo, ariwo baproposa cyangwa bateganya mu kwezi kwa gatandatu. Muri make icyo kintu nuko kuvamo kwabo ntabwo bishoboka, ntabwo byoroshye kugira ngo bavemo, kuko kwinjiramo ni amategeko kugira ngo binjiremo n'ubundi binjiyemo mu 1973 bakiraho icyo bita n'akamaramaka 75. Urumva akamaramaka yabaye itegeko rishyira mu muryango ubwongereza muri Union Europeenne, ntabwo bashobora kuvamo gutyo kuko bigira ingaruka. Niyo mpamvu bongejeyo icyo gihe kugira ngo barebe bazumvikane. Abanyaburayi nabo bavuye ko bashobora bagomba kumvikana kugira ngo barebe, kuko abanyaburayi nta kibazo bafite, bavuga ati ikibazo kirimo imwebwe, twebwe aribyo twemeranyijeho mu kugemeranyaho, twabonaga ko aribyo dushobora bishoboka. None mwebwe ubwanyu mubyumvikanye, kuko abashaka kuvamo bavuga ko ubwongereza ayo masezerano bagiranye na Union Europeenne abatabwa barekura cyane kuva ku Union Europeenne. Abashaka kugumamo no bakavuga ko mu by'ukuri ahubwo ibyo bintu ntacyo bimaze, icyo kije kibazo, kuko May muri make ntabwo afite abashaka kuvamo, ntabwo afite abashaka kugumamo. Ari nayo mpamvu buri gihe iyo azanye itegeko cyangwa icyo ashaka kongera kuri kuvamo binanirana. Niyo mpamvu yasubitse bakavuga ko azajya kandi kubisaba Union Europeenne kugira ngo ibyemeze. Ubwo ngo tutegereje ko azajyayo nabo bakabyemeza, ariko parlement y'Ubwongereza bo yabyemeje ko babyongejeyo kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Icyo icya kabiri rero yavugaga ko May ashobora gufata icyemezo agakura Ubwongereza mu Union Europeenne. Biragoye, nanavuga ko bidashoboka. Buryo Ubwongereza bufite icyo bita supremacy of the parliament, parlement is supreme, nubwo ko niyo ikirenga
ubushobozi bw'ikirenga,
niyo nteko ishinga amategeko y'ikirenga, kuko buryo mu Bwongereza bitandukanye n'ibindi bihugu nta n'ubwo ufite amategeko yanditse, icyo twita constitution, itegeko nshinga ntabwo irifite ryanditse, icyo twita codified. Ifite amategeko agenda atoragura mu mico no mu bindi bita common law n'izindi manza zagenda ziciba. Mu by'ukuri rero biragoye kugira ngo Theresa May icyo anabikoze yaba ashyizeho president cyangwa ibintu bizabaho bibi, ntabwo yabishobora. Muri make navuga ko Theresa May ntashobora kugira gukora icyo kintu cy'abadikitatire kugira ngo akure parleroma, nawe ubwe yamugiraho ingaruka bikanavamo ko ashobora kwegura cyangwa agakurwaho icyizere nk'uko babikoraga, ariko bikananirana. Ubu ngubu agikoze nemeza ko byamugiramo ingaruka yo kumukuraho icyizere, uretse ko atanabishobora kubera ko parleroma ifite icyo twita supremacy of the constitution.
Urakoze cyane Maitre Mwine. Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. David wiriwe
neza, mwiriwe,
uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo kivuga kiti ese ko hari amasezerano mu bijyanye na n'ubukungu na business in European iba yaragiye ibihugu byigabagabanya uko bizajya bikora. Nk'ubu for example numvise ko rwa ruganda rukora indege rwa Airbus rukorera Toulouse mu Bufaransa bafite ukuntu bateranye indege, ariko amapiyes n'agakorerwa mu Bwongereza, kandi muri izo mu masezerano baba baragiranye nka European. Ese icyo gihe Ubwongereza buvuye mu muryango w'Uburayi bwa izo nganda zakwimuka cyangwa bakora andi masezerano yandi bw'igihugu ariko kitari muri Union Europeenne, icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri nkavuga ngo ubundi kubera iki Ubwongereza kuva na kera bwagiye gusa n'ubugenda gahoro gahoro muri New European kugeza ubwo bwa butigeze bukoresha ifaranga rya euro bugakoresha ifaranga ryabwo bigaragara bafite izihe mpungenge kuki bwagiye busa nkaho butinjiyemo neza hari ikibazo ki aka gatatu soza rero ese Brexit iramutse ibaye rahisi igatungana ntabwo byabigaragaza ko imiryango y'ubukungu ihuza ibihugu n'imigabane yabisa nkaho iri mu manegeka
urakoze cyane David kuri ibyo bibazo byawe ubwabyo ni byinshi mbere yuko mfata abandi Maître Mwine
urakoze cyane yavuga ati ko haba inganda z'Ubwongereza n'uwo na European Union usanga ari magirirane zirafatanya hatanga urugero rwa Eurobus
Airbus
amababa yayo yakorwaga mu Bwongereza niho bakoraga amababa urumva rero abakoresha yakoreshaga uko ayo mababa yavaga mu Bwongereza ajya mu Union European aho mu Bufaransa tuzaho bakorera abashyira hamwe amababa akaba indege ibyo byose bizahungabana kuko hazaba ibijyanye n'imisoro zose tarifs barriers n'ibindi byose bizahungabana ntabwo ari byonyine n'ibicuruzwa bisanzwe nk'imboga imiti inyama nabyo bavuga ko bizajya ndetse banavuga ko bamwe batangira guhunika ibiryo nacyo mpamvu ubona abavuga abashyigikiye ko abwongeza butavamo bavuga bati ibyo mukora ni ukwiyahura munishyira umugozi mu ijosi
tuvuze kuri ibyo Maître Mwine tuvuze kuri ibyo by'ibiribwa ahari nibyo bashingiraho nuko ubwongereza nibuvamo icyo gihe ibicuruzwa byawo byose cyane cyane bijyanye n'ibiribwa bizajya bibanza kunyura mu buziranenge ibyo bikazafata igihe kinini kugira ngo bigere ku muguzi
cyane ariko n'iby'uburayi byinjira mu Bwongereza niko bizaba bimeze urumva ni ikibazo gikomeye cyane n'imiha izimodoka zagenda guroga habaga amabisi amamodoka batanze ko ingero zose z'imodoka zose zajya zijya mu murongo kuzikekinga mu buziranenge uvuga ni kiyosi ni ikibazo gikomeye cyane ubwongereza kuko urebye uburayi bwo wavuga ko ari bunini kurusha ubwongereza n'ikirwa bari nibo baturanyi batuzaganya nabo ni ikibazo kizabakomera baramutse bapfuye kuvamo gutyo
hanyuma anavuga ko ubwongereza bwakomeje kugaragaza biguru ntege busa nkaho butarimo kandi burimo avuga ikibazo cy'ifaranga avuga ikibazo ahanini kijyanye nuko ubwongereza butafunguye cyane imipaka yabwo bwakomeye kuri visa cyane cyane ku bantu bifuza kuvugira muri Schengen ubwongereza ntago buri muri Schengen ntago bukoresha Schengen ni impamvu yari iyi
niko bimeze ubwongereza bwashatse kugumana ibyo ngira ngo bwanagezeho muri Brexit iyo nge tuvuga nuko bwavugaga ko nibare kuri imipaka gutyo abantu benshi bazinjira kuko buri ashenge nivuga ko uyu muntu yabonye viza ari umunyaburayi afite urumunyaburayi ufite umunyamuryango utari umunyaburayi ushobora kumuzana muri Union European umuntu wabonye viza ya Schengen ashobora kugera muri Union European yose ifite Schengen ubwongereza niba bishatse kubera impamvu n'ubundi zavuga ko ntibashaka abimukira ni nayo mpamvu n'ifaranga bakomeye ku ipawundi yabo bakavuga ko nibahindura muri euro bakajya muri euro hazaba ikibazo cy'ubukungu ngo niko bavuga ngo hazaba ikibazo cy'ubukungu kuko habonekagamo ibihugu bikennye ngira ngo navuga ko ubwongereza bashatse kugumana cya cyubahiro cyabo cya kera nabwo banavuga bati
indangagaciro zabo
empire niko bamwe babyita ngo ubusugire bw'igihugu niko babivuga ariko bamwe bakavuga bati isi yabaye icyo bita global village cyangwa mu kinyarwanda n'umuntu yakita n'icyarugo gihuje ibintu ibintu bijya byose mu kinyarwanda ntabwo nacyobona neza ariko bavugaga ko bati ibya kera ntabwo bishobotse ko ubungubu kuko ubungubu ibintu byarahindutse ariko ubwongereza bugakomera ku ifaranga ryabo bwite ubukungu n'ubusugire abwo kuvuga ko abantu bazajya bava mu bihugu bikennye by'uburayi bazajya binjira mu Bwongereza bakoresheje Schengen cyangwa free movement nanubu niyo mpamvu bavuga bati dushobora gusigaza ibindi ariko free movement tukayivamo abanyaburayi bavuga ati no fundamental ni ukuvuga ko ikibanze base ya Union European ni uko ari free movement of people akabari cyo bavuga bati ibyo bintu biramutse muvuyemo gutyo natwe ntabwo twabemerera gusigaza kimwe no kurya ikeke kandi ugashaka kwigumana n'imati nuko nabivuga ese kuri ibyo byambazaga
hanyuma avuze ko ese ibi ntibizagira ingaruka ku yindi miryango y'ubukungu hirya no hino kwise
cyane byatangiye nubwo bavuga ngo ubwongereza bushobora kuzajya bukora amasezerano n'ibindi bihugu ariko se bije buryo urebye ibihugu bikize nka za Canada ibihugu bikize n'iby'Uburayi iyo urebye n'iby'ibicuruzwa ubwongereza bwashyiraga mu Burayi ugereranyije n'ibindi bicuruzwa byajyanwa handi nta ubwongereza bwacuruzaga ibintu byinshi cyane mu Union Europeenne kurusha ahandi hantu ariko tugiye kuri ikibazo cy'uko bwagira n'ingaruka n'ibyo kuko urabona bari bashyize hamwe ubwongereza bwataga amafaranga menshi cyane muri Union Europeenne ayo mafaranga rero yakoreshwaga akanajyana mu bindi bihugu bikennye hano muri Afurika kuba nk'imihanda tugenderaho muri East Africa nyinshi yubatswe na European Fund urumva rero amafaranga y'ubwongereza bigiye kuvamo niyo icyo gihugu cya gatatu mu bukire bw'Ubufaransa ubu n'Ubudage bivuga ko amafaranga bazayahomba bizatuma rero aya mafaranga bashyiraga mu iterambere y'ibihugu cyane cyane bikiri muri Afurika bizatugira ingaruka natwe
urakoze cyane Maitre Mwine reka dufate na Okello wiriwe neza
mwaramutse mwiriwe
yego bite Paderi muri Uganda
Paderi turakoze
ikibazo cya
ikibazo reka suze mutumirwa Frakato Mwine
ni Mwine arakumva
yego ndabaza akubwanje numvaga ko ubwongereza butava muri European Union kubera ko ubwongereza bwari bufite icyo bwari bumariye uno mugabane wa Afurika kubera ko twe nk'abanyafurika turakeneye abazungu ko badufasha muri byinshi njye ndibaza ko ndabaza mutumirwa ese abongereza baramutse bavuye muri European Union ni izihe ngaruka zishobora kuba muri bino bihugu bya Commonwealth nanone nkamubaza ese u Rwanda rwavuye muri Francophonie rujya muri Commonwealth
u Rwanda ruri muri iyo miryango yombi
reka mbaze mutumirwa nizihe ngaruka zishobora no kubaho ese cyambaze u Rwanda rwari rukwiriye ko cyangwa igihugu cyemerewe kuva muri Francophonie kikajya muri Anglophonie noneho atubwire ingaruka abongereza bavuye muri European Union zabaho muri kano karere cyangwa se ku bihugu byakoronijwe n'ubwongereza murakoze cyane
Okello reka dufate na Ale wiriwe neza
mwiriwe Edigwema
uri hehe
ni Kigali mu Rwanda
ni ikibazo cyawe
si kibazo nabaza Maitre Mwine ariko ndamusuhuze bwa mbere
arakumva
iyi Brexit abantu ntiba nini ariko arabisobanura nk'umuntu w'inzobera bizobereyemo ariko nk'abaturage bakunda ijwi rya Amerika bashaka kubyumva b'abanyarwanda n'abarundi tunavuge abumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda bamenye ko iyi Brexit ikozwemo irimo imici ibiri hariyo Brexit bise du na Brexit bise dire donc hariyo Brexit yoroheye n'iyindi kakaye
yari yabikomojeho
yabikomojeho ariko abivuga mu cyongereza niho nashaka nange mere nk'umumaye umwanya nange mere nk'umufasha ko
mu minota mike
iyi Brexit rero twitwa Brexit twitwa fakita du ni ya yindi yoroheye nyine navuze nyise yoroheye mu kinyarwanda cyangwa se mu kirundi ariko abavongereza benshi bashaka iyi kakaye kugira bagire divorce batandukane donc bo babise ngo ni divorce pure simple donc batandukane burundu na Union Europeenne hanyuma babone ubwigenge bwabo barotrouve bere entierete souveraineté icya gatatu niba ntibongere kugira uruhare mu ngengo y'imari ya Union Europeenne donc bigenge banasohoka ku isoko rusange ya European Union nayo nyine iyi common market ya European Union bayivemo burundu ivyo rero bobo May we ni gashaka ariko bo bakaraba rero abongereza benshi bararaba tariko nitwavamo cyane cyane hari ikintu batinzeho sinzi ko mwine yagiso ntigeza gikomozaho kerekeye inkiko kerekeye inkiko cyane cyane muri ibyo gutandukana mu Burundi yi Brexit ikaka nakwita dire bavuga ko le tribunal britannique zitazoba zikirabwa donc inyanzuro yizi nkiko muri rwa kiko rwa rw'Iburayi rw'ubutabera ni ukuvuga ko bo bazaba bafite imyanzuro yabo ubwo rukiko rwa Europe ntiruzoba rubarebaho nico rero bo rero nico kintu cya mbere bazaba batakaje kuko umuntu ashaka kuva mu Bwongereza akaza nka bariya ba teroriste bagakora ibintu bagasanga Ubwongereza ntiburi capable yo kubashira mu butabera yo kubajija kandi bari bakomese nk'iyo action teroriste yakozwe si rosoro yabongereza hanyuma bagaca banagira bo barabamo avantage gusa rimwe ariko barafitemo n'ama inconvenient menshi kuko ama inconvenient muri ibyo n'uko cy'ama tribunal donc metre mwine yasa nk'ugisobanura wewe n'uvu kabyumva yewe nuko nafite bitabo cyangwa ikintu naba mfite hafi alapwi ariko icyo kintu cyane cy'ubutabera agisobanure cyane agisobanure yaba
ale guma kuri telefoni wumve igisubizo cya mwine hanyuma niba ufite akandi kabazo ugakurikira ndaguha umwanya hanyuma dufate nabandi mwine
urakoze
metre mwine
ndakumva edi
kuri icyo kintu kijyanye n'ubucamanza n'ubutabera akomojeho
yes nayo navuze ko mu bintu bazahomba uretse ko bomwe babyumva kunguka ari kuva iyo bari bagwiyeho nje bita judicial system ariko na rwa rukiko rubita European Court of Human Rights ari rwa rukiko rushinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ubwongereza rero kubera ko ari mambure nabwo ibyemezo byose byafatwaga byabarebaga ariko bakavuga ko bamwe bakavuga ko ariko nini mazanya cyane edi urebye ibyo bamwe bavuga ko ari nka umuntu bashaka nko gukura mu bwongereza bukashaka kumukura ari muteroriste kubera ko uburenganzira bwa muntu bavuga bati gusumba byose nubwo umuntu yabakoze icyaha kimeze gutya ariko uburenganzira bwe nitumushyira hari uburenganzira bwe buzubahirizwa abo ugacyanga nabo bakababuza kuba deportinga kubasubiza iwabo aho baturutse hari imanza agira rugeze mu Bwongereza umuntu bagashaka kumusubiza mu bihugu yatutsemo ugasanga baravuze bati ndajuriye akajuriramo wa muryango w'ubwongereza bw'ikima muntu wa muntu akavuga ati uwo muntu udushingiye ko azajya mu gihugu kizamuteroriza kikamugiraho ibintu bibi icyarubozo ntabwo tubyemeye umuntu bakaruca gutya ariko n'ubwongereza ubwarwo bufite inkiko zigenga kuburyo kugira ngo umuntu bamutware ahantu bazamukorera ibyamfuna mbi kumwica rubozo biraguye kugira ngo uzamukorere mu Bwongereza dufite imanza nyinshi z'abanyarwanda bamwe nk'abantu b'amajinya bari aho ngaho mu Bwongereza byarabananiye kubakuramo atagiye no mu UN ariko birabananira kubasubiza mu Rwanda kuko bavuga ko mu Rwanda batizeye ubutabera bwaho urumva rero icyo ntabwo ni kimwe ariko ikibazo cyatumye abo bantu bita hard Brexit abo babandi umwe babita n'intagondwa bashaka kuko ubwongereza buva mu muryango w'Uburayi bashingiraga icyo bita immigration cyangwa abimukira cyane cyane mu bihugu bya bindi bishake byagiye ku Union Europeenne nka Bulgaria, Romania, Poland niyo babivuze nabyumva bavuga ngo aba Poland kugira gutya abantu bagira gutya icyo kintu cyazanye icyo bita bamwe baravuga bati se ibyo ntabwo ari rasizime igarutse ugasanga ibyo bintu ariyo byatumye cyane cyane abantu bavuga bati tuvuye muri Union Europeenne ariko nk'uko twamaze kubivuga n'ubundi bisa nk'aho byananiye abo bavuga ngo bashaka kuvamo
bagiye bashimira ku kintu kimwe tumaze kuvuga icyo n'icyo n'icyo mugenzi wanjye amaze kuvuga ariko basanze ibyo ibyakuza ari byo byinshi kurusha ibatandukanya ubukungu ifaranga nubwo bakoresha rya pound ariko rya pound y'umunya ni euro amabisi inganda amafaranga financial hub kugira ngo ubwongereza bukome amafaranga London yitwa financial hub ibyo byose rero biri mu nyungu z'ibihugu byombi ariyo Europeane n'ubwongereza.
Urakoze cyane Maitre Mwine. Ale hari ikindi wifuzaga kongeraho mbere yuko mfata abandi?
Murakoze kunyongera ijambo. Urumva rero bwana Eddie Gwema mwine ubu rero niho bisobanutse rero neza atanze n'urugero rw'u Rwanda ukuntu bajya abajenosideri bigora kubavana mu bwongereza nicyo kintu nashaka kugira ariko nashaka niyagira niyongera kugira adusobanurire kuri izi nkingi enye za European Union izi za libre circulation des biens services capitaux et des personnes sinzi ko navuga mu kinyarwanda sinzi ko wamfasha iyi libre circulation y'ibicuruzwa
korohereza urujya n'uruza rw'ibicuruzwa korohereza abantu gutembera uko babyifuza bya inisoko rusange izo nkingi enye wifuza ko
enye cyane cyane z'umwe bwa Burayi niho ruzingiye niho abongereza iyi Brexit yabo niho ubona yananiranye byananiye na May byananiye na Cameron niho ruzingiye adufashe tubyumve yaba adufashije nk'umutumirwa
urakoze cyane Ale. Maitre Mwine, kuri izo nkingi enye nanone usubiza ikibazo cya Ale wakubazaga ingaruka iki cyemezo gishobora kugira ku bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza byibumbuye mu muryango wa Commonwealth.
Inareka ngirageze kusubiza ikintu mwa nuko burya isota inkingi nenye aribwo uburenganzira bw'ibicuruzwa abantu free movement of people services ibyo rero ibyo bintu nibyo twita inkingi z'ubumwe bw'Uburayi ibyo bintu iyo bivuzemo biri mu ngingo ya kabiri ya human rights ya communique law amategeko agenga umuryango umwe w'Uburayi ni ingingo ya kabiri ivuga base nicyo bita basis y'amategeko y'Uburayi agenga Uburayi bwose bavugaga ko ibyo bintu iyo kimwe kibuze ntabwo umuryango ukiriho ntabwo ushobora kuvuga ngo ndemera ibicuruzwa ariko nanga ko abantu binjiramo ibyo bintu nabyo abongereza bavuga bati reka dusigaze ubucuruzi abo bashaka kuvamo dusigaze ubucuruzi ariko tukumira abantu baba ndi bakababwira abo mu Burayi bati bishoboka kuko base itegeka ubumwe bw'Uburayi ishingira ku bantu urujya n'uruza rw'abantu ibicuruzwa umutekano n'ibindi ibyo bintu rero ari nabyo bituma na n'ubu hakiri ikibazo muri Parlema y'Ubwongereza ari abemera n'abatemera kugira ngo bumvikane ikimwe batwara iki bakareka ikindi ese ibyo bintu ntabwo bagira ingaruka ku mukungu ku mutekano nicyo kibazo kibakomeye na n'ubu batarakemura ebyi
hanyuma ku ngaruka ku bihugu bya Commonwealth
Ubwongereza nibwo bwonyine muri Union Europeane ukuyeho nta n'ikindi n'ubwongereza gusa bwari muri Commonwealth ni ukuvuga ko ari ibihugu byari abikoronizwa n'ubwongereza nubwo harimo ibihugu byagiye binjiramo nka Mozambique nk'u Rwanda ibi byose byagiye bijya muri na Cameroon byagiye byinjira muri Commonwealth ariko kubera ko hari amafaranga ubwongereza bwashyiraga muri Union Europeane kandi Union Europeane yafashaga ibihugu byose batitaye yiba ari Commonwealth cyangwa atari Commonwealth amafaranga rero azagabanyuka kuko bashyiraga amafaranga menshi cyane urumva rero bishobora kuzagira ingaruka ku bihugu cyane cyane kuko n'ubundi Commonwealth ibihugu cyane cyane bikize birimo ni bikiya cyane kuyo Canada n'Ubuhinde ariko ibihugu byose birakenye bamwe bavuga ko biri mu nzira y'amajyambere ariko abandi bakava ko biri inyuma y'amajyambere muri make icya uretse ibyo bintu aya mafaranga bashyiragamo ariko muri politike nta kintu cyahinduka.
Urakoze cyane Maitre Mwine. Gusa twibutse abumva ijwi rya Amerika, izo nkingi enye bavuga ahanini zigaragaramo ubwisanzure bwo rujya n'uruza rw'ibicuruzwa, imari, serivisi n'abantu n'imirimo, nuko bimeze?
Yes, niko bimeze.
Urakoze cyane. Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Sylvestre wiriwe?
Mwiriwe nyakubahwa Edwema.
Uri hehe?
Ndacyari ahandi mu Bugande. Nasabye ko ubona ahantu byananiranye mu Burundi.
Ubwo bizagera, igihe kizagera bagutahane, ikibazo cya
igihe kizogera banahane mu kwane wane. Hanyuma rero kuri icyo kiganiro numva kiryoshye rwose.
Urakoze.
Icyo kiganiro kiganiro cyiza cyane.
Urakoze.
None ko tubona muri Afurika ibintu biragoranye rwose. Biragoranye cyane. None izo ikiganiro turi kuzaba kiraryoshye rwose. None abantu urabona Afurika irimo ibibazo byinshi, cyane rwose. None ibyo bibazo bizohera gute? Ko mbona abantu benshi duhera hanze ama izo bibazo kandi bikaba bihari, nacumvirize rwose. Ubwo rero
ubwo
urashaka yuko
Sylvestre, ndumva aho uganisha ikibazo cyawe ndacyumva, ariko tuzagishakira umwanya ibyo bibazo uvuga byugarije Afurika nabyo tubiganireho. Ndagushimiye cyane.
Urakoze Edwema.
Yego. Reka dufate n'undi. Papa w'abatoto, niko witwa?
Yego, niko nitwa.
Ufite bangahe?
Ni beshi cyane. Gusa ikibazo ngira ngo nibarise. Wenda nk'uko Ubwongereza burimo burava muri uwo muryango, hari byinshi bigomba guseswa kujyanye n'amafaranga. Ntabwo bagomba kugabanya ngo banganye, cyangwa wenda babaha makeya.
Maitre Mwine, icyo kibazo uracyumvise?
Ntabwo nimvise neza icyo bishatse gusobanuza ko Ubwongereza ukoresha ifaranga ryabo rya pound bari bakoresha euro.
Ndibaza ko arimo kuvuga wenda ibijyanye n'amafaranga Ubwongereza bwashyiraga muri uwo muryango.
Yes, niko bavugaga ko ayo mafaranga azagabanuka bakayakuramo, ariko mu bakavuga ko bizatwara kuba basaba ubungubu miliyari 39 cyangwa 40 kugira ngo bakore divorce, cyangwa mu kinyarwanda divorce so gutandukana burundu. Ariko amafaranga bakazajya nabayishyura kugira ngo bashobore kuvamo. Ariko ya mafaranga wowe bashyiragamo abanyaburayi, abongereza bashyiraga muri fund, cyangwa ni fund mu kinyarwanda
ikigega
mu kinyarwanda isanduku,
ikigega.
Icyo kigega nuko bako nibamara kuvamo burundu buburundu, ayo mafaranga ntabwo azaba bakiyatanga. Ariko uruke ko kugira ngo bavemo n'ubundi, ayo mafaranga bagiye gutanga ni miliyari 39 zo bavuga, cyangwa miliyari 40. Urumva n'amafaranga menshi cyane nawe.
Urakoze cyane. Hanyuma ikindi kintu abantu bakomeje kugarukaho cyane haba ngaho mu Bwongereza, dore ko wavuze ko nyuma yuko batoye Brexit abantu baje gutahura ko bashobora kuba barakoze amakosa. Ishyaka ry'abakozi ari naryo ritavuga rumwe na leta mu Bwongereza, Labour Party, mu minsi ishize nyuma yuko habayeho kutumvikana kuri ayo masezerano, bagerageje no kuvuga ko wenda bahamagaza indi kamaramaka ya kabiri bakareba niba abaturage koko bagishaka kuva mu Bwongereza. Ariko ibyo bitekerezo byabo byakomeje gutsindwa mu nteko ishinga amategeko. Hari amahirwe ko Abongereza bashobora kuzasubira muri kamaramaka ya kabiri?
Biragoye, kuko n'icyo kintu barakizanye ejo bundi muri ibyo bintu bazanaga bimwe, bavuga ko secondary for cyangwa kamaramaka ya kabiri, iyo icyo kintu igitekerezo cyaratsinzwe. ariko ikibazo iyo cyaka rya bakoze rya Labour Party riyobowe n'umuntu bita Corbyn yari Corbyn ubwo ntabwo akigiye ko ubwongereza buguma muri Union Europeane ariko akagira majorite y'aba ministri y'aba depute ndetse n'ubaraneguye bafatanyije n'abandi babo conservative bajya mu cyo bita independent ni ukuvuga ko Labour bamwe majorite muri Labour bavuga ko bashaka kuva muri Union Europeane akuguma amasore ariko Corbyn umuyobozi wabo ntabwo abyemera kikaba rero ari inzitizi kuko n'iyo agiye kukampeninga usanga ntabwo afite imbaraga cyane izo kucyemeza ariko mu by'ukuri majorite harimo n'uwahoze ari minisitiri w'intebe Tony Blair nibo bantu bakike cyane ko ndetse n'abakonservative nka John Major wahoze ari mu ishyaka ry'abakonservative nawe mu by'ukuri yemera ko ubwongereza bakagombye kuguma muri European Union muri make Labour nubwo ifite majorite ariko ubuyobozi bamwe urumva nabumvira muri Corbyn ntabwo bashyigikiye igitekerezo cy'uko haboka amanota ya kabiri cyangwa ubwongereza bwaguma muri Union Europeane.
Urakoze cyane. Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika duhere kuri Simeo. Wiriwe?
Alo.
Uri hehe?
Alo
Simeo, uranyumva?
Gwenda bumva mugasi neza.
Ikibazo cyawe?
Yewe kibazo narimfise. Nashaka kumenya mbega ni uruhe ruhombo ku gihugu cy'Ubwongereza hamwe bwova muri EU, mbega ni cye gihombo kandi kuri EU hamwe bw'Ubwongereza bwovamo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri nacyo nashaka kumenya ati mbega hamwe abanyagihugu b'Ubwongereza guhakana kuva muri Union Europeane, mbega bizoca bifata yentera ugereranije n'iryo tariki bari bavuze rya 2019 zo kwa gatatu yuko baba bavuye mu Burundi. Ibibazo nari mfite byarize. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Simeo. Byinshi muri ibyo bibazo ubajije yari yabisubije, ariko nanone twisegure ku Barundi kuko benshi muri mwebwe ntago mukidukurikira kuri FM, dukurikira kuri shortwave. Ariko icyo nababwira nuko nyuma y'iki kiganiro, ikiganiro cyose uko cyakabaye tuza kugishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira ngo mwongere mucyumve abatabonye amahirwe yo kugikurikirana uko cyakabaye. Reka dufate na Louis Michel. Wiriwe?
Komera muvandi. Urakoze cyane kandi.
Yego, uri hehe? Uri mu Rwanda?
Yende mu Rwanda ndi bika mu nyumwe ntara y'amajyepfo.
Ni ikibazo cyawe?
Yende babaye.
Babajwe n'iki?
Ikinga baje. Ubwongereza. Ariko njye hano ntabwo tubumva neza, ntabwo nakurikije ikiganiro neza kuba ntabumva neza. Ariko ndashaka kubaza ubwongereza ari gima ari ngeze umfashe kuri cyo mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ari gima batanga
impamvu
ari gima kugira ngo bave mu wa muryango ni yihe cyo ni cyambere cya kabiri hano mu Rwanda cyangwa dushaka kwishyira hamwe hano mu giturage abaturage bakishyira bwo ikintu igihugu cyacu cyangwa mu muryango Nyafrika bakikira bugakurikira. Eske ubwongereza kuba mu muryango nkuriya cyangwa witaga community economic European. Ubu ni Union Europeane. Eske ubwongereza kuba muri European Union. Rwose nigo bafite bo ni yihe ubwa kujya kwirya ubwo bonyine umutuzo rwose nasobanure inyungu bafitemo ni yihe. Urakoze cyane.
Urakoze. Reka mfate na Emmanuel. Emmanuel wiriwe?
Yego mwiriwe neza kandi murakoze cyane kumpamagara.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe masegonda make cyane, turi hafi gusoza ikiganiro.
Yego ubundi iyo BRICS bavuga bayitorwa n'Abongereza, ese ubwo ngubwo umuntu baba barayitoye bakaba babisubiza inyuma gute, kandi bararangije gutora kamaramaka yarabaye? Ese ubwo ngubwo gutora iya kabiri ntikwaba ari ukugaragaza ko icyemezo cy'abaturage bafashe kwaba ari ukubatesha agaciro? Murakoze cyane. Ntirwanze kuma Kigali mu Rwanda.
Urakoze cyane Emmanuel. Bwana mwine byinshi babaza urasa nkaho wabisobanuye kuko benshi wenda ntago bakurikiranye ikiganiro kuva kigitangira, ariko mu magambo make cyane niba hari icyo wifuza kuvuga mu magambo make cyane.
Ayima, yes, reka nsangire ku cy'Amanweli icyanyuma yabazaga ati ko Ubwongereza bugiye kuvamo muri ya muryango yese zaba ari ni inyungu ni kuki bagiye kuvamo, sibi yabazaga
yego
kuki bagiye kuvamo. Mu by'ukuri akanavuga ko bisubiyeho bakajya muri kamarampaka ya kabiri kwa tabara ugusuzuguza, ni nabyo bavuga bamwe bati banasubijemo kamarampaka ese ubwo babandi batinzwe nabo ntibavuga bagasubira muri kamarampaka zikakomeza gutyo. Icyo ni ikibazo kibakomeye, ni nacyo mpamvu bona bahora basubizamo ko ahubwo kwisubizamo izacongera gucagaguramo Abongereza. Icyo ni ikibazo kibakomereye, ariko mu by'ukuri inyungu zo kuvamo nk'uko twamaze kubivuga nuko politike babisobanura cyagiye bareshye abaturage. Muri make barabeshye, babeshye abaturage ko bazavamo, ubukungu bwiziyongera, babeshye abaturage ko bazashobora kwikorera za agreement cyangwa amasezerano mashyashya y'ubucuruzi, bakavuga ko Ubwongereza buzakira cyane, amafaranga azajya mu mavuriro, batazayikongera imigarasi igacika. Ibyo byose basanze ubukungu bw'ibihugu ari magirirane, ubukungu bw'ibihugu ari urujya n'uruza rw'abaturage kuko nibazana amafaranga kuyarya n'ibiki. Ibyo rero se kushyiraho inzitizi z'uko bagiye n'iki byose ahubwo bizasubiza inyuma ubukungu bw'Ubwongereza, GDP yabo ikagabanyuka ku kintu kibi cyane kizatuma Ubwongereza bunake na huko. Nyuma kimwe ko navuga kuri iyo bintu.
Hanyuma icyo gihe se nk'uko wari ubivuze hari Abanyaburayi benshi bari batuye mu gihugu cy'Ubwongereza, cyane cyane kubera iriya stati yuko bari mu muryango w'ibihugu by'Uburayi, hari abakoragayo. Icyo gihe abo banyaburayi bifuza gukorera mu Bwongereza bizagenda gute?
Bari mu kuvuga ko ubungubu bashyizeho na n'itegeko rivuga ko abantu bazaba bashaka kongeza cyangwa kuguma mu Bwongereza na right of permanence kubinamo kuguma mu Bwongereza bagende biyandikishe, bakanavuga ko uburenganzira bwabo buzubahirizwa mu gihe n'uburenganzira bw'Abongereza bari mu bindi bihugu by'Uburayi buzubahirizwa. Muri make ikibazo kibazwa ubu ngubu baramutse bavuyemo gutyo nta masezerano, uretse ko ngira ngo bo ari Abanyaburayi hari ukuntu bazabikemura, ariko bavuyemo badakoze amasezerano kwa mugabo cyangwa twiyise hard Brexit gusohoka gusa gutyo, it is called crash Brexit, ni ukuva mu mashwanyuka, bishobora kuzagira n'ingaruka kuri abo uburenganzira bw'abaturage. Ariko nibutse abumva ijwi rya Amerika ko ubunyaburayi ntavu busa nta Afurika aho umuturage upfa kumujugunya n'ibyo bakora iki, gusa bazakomeza kureba uko uburenganzira bw'abanyaburayi bw'Abongereza n'Abongereza bo mu Burayi bushobora kuzubahirizwa hatabaye igihungabanya uburenganzira bwabo.
Ubuzima bwa politike bwa Theresa May muri iki gihe urabona bwifashe gute? Hari amahirwe afite ko azakomeza kuyobora kiriya gihugu nubwo yasimbutse ryatora ryifuzaga kumukuraho icyizere?
Urakoze cyane Edi, na byabaye kabira ahubwo habaye ishyaka rye ubwaryo gutora kureba uko bamukuraho ugara rusimbuka, haza nicyo bita Kobini ariwe ushinze opozisiyo nawe yazanye itegezo ko amukuramo icyizere nacyo kiranirana, ariko ubutegetsi bwe burajegajega ku buryo nibimunanira kubamo neza agize amahirwe yabonye Abanyaburayi bamungeza kuko bagisaba kugira mu kwezi kwa gatandatu, ariko n'Abanyaburayi bari mukubaza bati kubongeza muzanye ikihe gishyaka cyangwa muri cyari kucyakindi cyo kuvuga ko amasezerano yanyu twakoranye mutayemera, kandi kuko Ubwongereza bakoze amasezerano baremeranya bageze pariroma mu pariroma ya Theresa May irabyanga arabamukikira kugira ngo mu ishyaka rye n'aba muri opozisiyo byananiye kwemera ku buryo bavuga ati Abongereza murashaka iki, mu by'ukuri baravuga bati Abongereza ntacyo muzi, icyo mushaka ntacyo muzi. Niko muri make rero ubutegetsi bwa May nabwo burashyigikira nk'uko tumaze kuvuga.
Franka Mwine, inararibonye muri mu mategeko mpuzamahanga, ukaba ukurikiranira hafi ibijyanye na Brexit mu gihugu cy'Ubwongereza. Nagira ngo ngushimire cyane kandi nshimire n'umukunzi w'ijwi rya Amerika witwa Nkunda Shimwe Nehemia, wadusabye kuzatumira umuntu usobanukiwe na Brexit agatanga ibisobanuro, kandi ako kazi wagakoze neza bwana mwine, urakoze cyane.
Murakoze cyane Eddie, kandi nkabanshimira nabo bantu bose twakiri kumwe muri studio, ndabashimiye mwese, mugira amahoro.
Urakoze cyane, nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika nkuko Maitre mwine yarabivuze, mwese mwatanze ibitekerezo n'ibibazo. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala, wegeranyije iki kiganiro muri studio ya 7 hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, amakuru yacu arabandanya.